kamamburu kimamburu nina kandakiye uranja mu bikumi bya mabaye iyo cyabaye murengera Mabaye ibikumi byabaye umurenge batazenda kunyarose yinde